gouvernement a pekisi bato balia lisusu te na ba restaurant mike mike kokota lisusu bisika ya masano to ya cinéma te. Lelo mardi, conseil de ministre oyo ebiangamaki esalami lisusu te. Mokolo mwa mardi mokoyaka, Congo Brazzaville akokanga nzela ya pepo na bikolo nyonso oyo bokono esili kokota lokola la France. Oyo alingi kobemba na Congo esengeli asala test pe eyebana négatif. Eyebisaki premier ministre Clément Mwamba, gouvernement a pesi milliard moko na ndambo miani solomia sefa pona kobunda esongo na coronavirus. Na banzela ya Brazzaville, moto na moto azali kosala na ndenge na ye, kokanga zolo to monoko, kosokola maboko na bisika ya mosala, pe basali bayike bavandi-vandi na bandako. Ba l'école française ekangami awa na Brazzaville pe na Pointe Noire, bakisa pe Institut français du Congo. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.